ice. Your life more like one.
Fire, fire.
I told you, man.
Fire, fire.
Now you gonna bullet them, nala bula one.
Whoa,
no more big hand.
It's a brotherhood.
My name is Roberto. Have you seen my bestie? Is it in Velana? Oversize me and my bestie. No. Kaya che. Kweni na kupeza we. Umangala zende ngati uli na ine. Bati futi unanzelu mambala. Some say ni body company. Iwe na muzako ni body company. Tizabaona they say. Tizabaonako they say. Did they know that iwe na ine. We be on the hustle ni tamanga everyday. Fama ama pembela di ikaloke. Sevula ya tuni makwacha na madola. Uyuwebe ni mtu wanga. Uyuwebe ni mtu wanga. Uyuwebe ni mtu wanga. Uyuwebe ni mtu wanga.
Uyuwe na mtu wanzi wa bulok. Tuishika na po, no matau. Hawa kumfepo kutosheka na po. Wala, kwa lipita sano muatapata. Ejota, saka maninolo muatupata. Ine nangu oversize. Kukweleke mbili overseas. Na language yaba bili onfa cheesy. Kansh manage temu kori wofo chisa. Have you seen my best fimbo poke? Nobejo moro la fimbo poke. Katwishi neko na kusangile chibusa. Napanga sense memory kubongo shposa. Nifo deba twalika kama chen, machen. Muchen, muchen, mujambuja, mujambuja, mujambuja. Noa, nolo, benga sunga twalishanta fuego. Noa,
uyuwebe ni mtu wanga.
Mtu wanga.
Uyuwebe ni mtu wanga. Uyuwebe ni mtu wanga.
Ni mtu wanga.
Uyuwebe ni mtu wanga. Have you seen my bestie? Bestie, dipanga mane na bestie. I'm appreciating my bestie. Be there for your bestie. Show support to your bestie. Family na ye bestie. I'm appreciating my bestie.
I told you, man.